Yo, Motif, turn me up on them headphones, bro. What up?
Yes, man. 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 Yes, man.
Mwaka nimechana sijali, aswa nimekamna makali. Naona mafan wana swali, snitch na run kwa askari. Look me napiga hatari, oops nishalipa mahari. Dem nishapata wakumari, mama sita joni chupa shinda zari. Minko na flow kali kali, mi upiga show mbali mbali. Minko na dona magari, we una hate na una soko ya mshwari. Dapiga kolabo na Fali, then goma na dola kabari. Aro boy kan kaka jua kali, play K ijo na sita fadhali. Nyaji watu wangu wa senali, season yetu msiwari. Min shapa shabari, ule kijana hodari. Lazima tuish kifahari, Doni na links na Omari. Bees pia napiga na pasaris, veve na shikisha na maari.
2020 tuko ki, BNM na OG. Itabidi mumeti, jusisi ndio komiti. And they got nothing on we, jogo wa shamba na wika muji. Mano disi mashilingi, kuna mashore kwa wingi. Mari wana pandi kona, bogi mzima inachoma. Inatupandisha chopa, in the city sindio hopa. Mari wana pandi kona, bogi mzima inachoma. Inatupandisha chopa, in the city sindio hopa.
Buda si ball kalukatu, mtami uchil na mafiatu. Gangsta, timba ndo kiatu, tunapiga jinja na shaku. Nikona mangoma za power, wanuliza mbona madawa. Villain meshona visawa, fly kanikona mabawa. Mini rastyo ni ready to sina, na nishai kuwa tegi masimba. Najo mapredi na jina, either way hamuwezi kunshinda. Ukikuja ismi kamanda, try kuni dispia ni blanda. Form ni mazish na matanga, na misi na beef na ohanga. Ohanga unitaki kwa nini, bonus fanya traki na mimi. Tuto busy chati za mjini, after that you'll be happy ya mini. Stack interview za gazeti, maswali za ufala zileti. Miuomba kandini wanzeki, God ka Ronaldo na Messi. Nani mwingine ka mimi, mafta na paka marini. Gachinda Rosa na Timi, new rap kama Hova na Nyinyi. Shinsky kolabo tufanyi, tushike from Dago tukani. Intwa bro Dago asemanyi, usitry kunishwa iwezekani. Huda simu wa shiki, anadhani mina try kumpiga miti. Nina wife cho sipendi zo kiki, I'm done with this shit joriti.
2020 tuko ki, BNM na OG. Itabidi mumeti, jusisi ndio komiti. And they got nothing on we, jogo wa shamba na wika mujini. Mano disi mashilingi, kuna mashore kwa wingi. Mari wana pandi kona, bogi mzima inachoma. Inatupandisha chopa, in the city sindio hopa. Mari wana pandi kona, bogi mzima inachoma. Inatupandisha chopa, in the city sindio hopa. 2020 tuko ki, BNM na OG. Itabidi mumeti, jusisi ndio komiti. And they got nothing on we, jogo wa shamba na wika mujini. Mano disi mashilingi, kuna mashore kwa wingi. Mari wana pandi kona, bogi mzima inachoma. Inatupandisha chopa, in the city sindio hopa. Mari wana pandi kona, bogi mzima inachoma. Inatupandisha chopa, in the city sindio hopa.